Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sekrab min nyallini on kala do bawdon tawede le malifu e mangal mudum min lanni ko on jammodon do holliti diwid leedi ni no wori nyaloma hande o faande mbiyan hasindini e duwa wuji lan do reno yulan bitaki tognabe e tognube don pourte journal la ko nayri bangal sembe kabaruji di anni nokko noddirte da banya gara kany e korofa yotte bankasi be bi lawol gongol tongol uttama le on do wattu furdu cioggo kudde de be bi cioggo mudan gonde e jippade tonna rezon ngaji jeddi gonde matude masibaji wattu jono le leedi meedindi ko nayri bangal dum woni kiriki ngay mbiyan ko nayri bangal buretiji wobbe do noddiri dum kote feji dum wonde bangodle dido rezon ngaji jeddi dum wonde nyamde dum kala ko dum tayi ton fu figol ballon stade malien de bomako jabbi kiyare ko noddete quart de finale tiagal ko be kewi kabo kawuma o kenyano ko wattu jonan holliti wiide ile pide le poule e jatti may kambe be kedi ngal jabbade yaade yaso di wonno sembe kabaruji dum jogino do kikidande di bismillah modon e hadade Umar Waygalo jodi do mikoroji dido kanko noddirte ajira tarware o kanko jodi nokko noddirte boggi jambe to fili noddirte dambali o dande jodi ton bangge makko faande mbiyan sembe kabaru di mi halni on wiide dum futtingol datul hakkunde banya garafa jottuda bankasi be kolliti widdu nokko noddirte gawo kidaldu dum wonde fuddu ton sed sed e halaji jamare wonde tonde nobe kollitiri wiide o do kabaru le on do wattu furde mbiya cioggo kudde de yimbe bi ido wonde jipadle de do nokkule tayde wubide wobbe furdudu kollitiri witi alajana gondi e mate ton hono wori Ousmane Ali Bouli
Lei wuddu leydi meɗen ndi ya wara fuɗɗiti ley yontere ƴaɓɓene nde dow laawol ɓe noddirta route national 15 nanan laaji keɓaaɗe ƴiwde ton mobilaji mawɗi e kamiyoji carsuɗi marchandise ngaji ana gondi e wadde yawaraji dow laawol bañagara koro ƴaɓɓoraade bankas e kollitiwiide uɗetingol ngol laawol waɗan faa golleji ngaɗe banngal keɓal e ɓeydugol gollidal hakkunde jaaleñi ɗi fuɗɗitingol yahde dow laawol ngol weli min sanne sini laawol wala hakkunde bañagara e bankas mobilaji mbawa warde wala ko min mbawi sodde joni fuddingol golleji di jagoji garda no feewi
subina anyama
kulle ana gara joni nebam masingaji sukoro fu ana jura siga so warde kulle kewde goni do joni fayse tawa cuguji majji uitaki kidal lesa halleji med andi kumeni beddai kollitiwide ya wara fuditi seda seda do lawi yogaji jawoji kidal modibo jane wa effet de transporteur routier et région o mobilaji pamari kanyi kamiyoji ana gada ya wara no jidiri militaire ndu ana gada doytu goji kamiyoji yogaji joji hakkunde kidal e gawo kanyi kidal e algérie ka lawol kidal menaka fajun uditaka gelle yogaji hono agil hok tesalit himbe njopi lay muben so wana mangal paden fay goto jokata di lawi e wi himbe yogabe joggu ngureji yogaji buiteke sabe uditingul lawi di ka non be koltiude ya wara ana fala do lawol jowol menaka
Dido kabaruji fu so ngabbi do beme am ande to do ba hebudi to do on do page amen Facebook kanya fa yotto do compte X fedde ndeb noddir sedi ya wonde hollitiide jukkoje mawde ngaran wadede leyi fewde e fedde noddirte AES de don biide so jalti e sedi ya wattu jono no fedde sedi ya wonde hollitiri wid leede e jukkoje be bi nayirto bangal ko nayiri bangal fa ba muyiji kanye ko nande mudon no be kollitiri wid wakande be gadno boto mabbe o le noga e nay lewru fevrier ndu nokko noddirte Abuja le lamode leedi alan le leedi dum woni al Nigeria non biyeten on wodi Ousmane Niali Boudi
le communique hollitam wiede gol yaltugol wadanti dallaji do gollidal bangal denagu hokkindirgol kabaruji e gollidal do hakkilaji golliful bangal habgol e terrorisme hono hakkilo kebango Akara e gollidal hakkunde de leede mangal baden tiagal dun fedde golliful miccintini wide e dum wawi kutteji goddi on dannugol projet ngaji hejoji CDAO le Burkina Mali e Niger de projet jawdi mudon e wi windande de ana buri milioji temere joy dollar hono hakke milliard ngaji temetati e didi CFA de fedde holiti goddon ko wawi wadde on dugol gollide nay ley Burkina didi ley Mali e biro regional Niger CDA holiti du kutteji goddi de leede tati AS do tumbande chapande jene e goberde do sariaji CDA ko ma hitande 1993 de tumbande holiti wide leede gonde e de fedde ana mbaji bina e mubben heddade leede fedde hakke hitande tiagal holiti gol wide njaltan
wattu jone ngardan leede ndi kasene kalen kabaru buretiji wobbe do noddiri dum kotofe ko dum wonde tampinde leede ndi sanne be kollitide dum matam le rezon ngaji leedi meedin di ko yaata gelle chapantete diddo gonde matun dido kasaraaji wattu jono dido buretti jiyama do wonde wadde bonandaaji sanne le nokku no dirte do barawuli kanya fanjottuda nyono fa kebe famtar kedde sita sidibe
le geni barawuli le region segu lam on holliti wi mati buretti le gelle jeddi le cercle on di boni geseje somaj ko heew on nokku sekana tungara kany won maire commune barawuli
information kabaru wande kala mi kanko kuma ndaw gondo ton o yalla mi yaali nokku mo nodde ton bakoro wakande njami tonde mi tey non do wuri ladde wonde tonde fu buriti di andike mudum gelle goddo antonka njami fatimi on ngeni noddirte di tafola mar
o kabar goto ngo hollita to lam ko be jodi be cercle nyono lewi mebbe hectare ledde tutade ko heewi wonko di buretiji bonni dum natin tede la mawdo sanne sumele jara kanyu musele goto e conseil le mairie mouloudou
jigi ko futi hectare ngaji didi feccere fu buretiji di nyami dum fatimi gelle batti be nyin de fu koto fede wala fu ko njopile de do nokkule hitani kande ka wala fu ko hettete le nokkule de ko buri hectare ngaji nogay dido buretiji nyami
tagal mudun direction humni kabaruji habde buretiji holliti wi dabri ana wonde fiede ko nari bangal habgo majji ga jamar ko jodi den kuje holliti wi dabri fiadi wana ko nafita fon
ko nari bangal fiugol ballon dun stade malien de bamako wattu jono be jabbi kiyade ko noddirte carte de finale dum wolle coupe confédération non holitra wiide tiagal ko be kawno kenya wakande be gonno fiid le ngal lure bamako ne be kawi dum won club goto iwo le leedi congo brazzandi wattu jono o dum won fiabe basket le leedi meden di le ko warta ko be andi hono be kan fiidude be hono wuri ousmane nyali pouli
Stade malien de Bamako an jokkini pide mudon ballon le ronde afrique de le nyalo mo njoyba phase de poule no dirtebe le blanc de Bamako be kawi be jable rouge di Congo bi gota ngatar le de pide lassine kuma watti dun de pide de njottino minitaaji chapande jenay o kaw wadan fa hejabe mali be jokkini pide mumben le afrique far de nyalo mo chakitotodo phase de groupe fa hande do kabar ballon nyalo mo sappo e jetto bo champion national la ligue 1 timi le chakite yonter jappinende joliba ac tapi FC Binga bi ngaji tati ekowal AS Real kanyu memi AS Bakary Jan bi got ekowal Stade Malien e ATS Koro kany ndunkundiri monofu bi got hebi ko fawi hindo kabaru ardibe AS Real won hore championnat national o jukini joliba AC Stade Malien de Bamako won tatobo kabaru basketball worbe mali andibe hani fidude ana tawa le groupe A le yaltingol yagol Afro Basket 2025 habdibe mabbe leydi Mozambique Sudan du Sud e RD Congo wattu gonde joni o tafonka FIBA holita e leedi kandi bisminde de yambere
Sidio Tamani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union Européenne et coopération espagnole
le hal meden kam biyeten verifion ko dum woni ko min jaat so min lugoyo mi jawyela kabaru dum peneji non na dum gonga non e ngaran halde wattu jono ko wi'a jaman wonti e mated ley nokku no dirte kinyeba o do kabaru sita sidibe wonko ewtini en do non wori sita sidibe
jama ko heewi yedi o kabaru beme andeden holliti wi jama matamalli genni kinyeba tagal mudun me wadi imadraji me hebi me noddi neddo goddo do genni kinyeba ko holliti wi o kabaru gonga non o holliti wi dum matama on nukku wala handen saw yoga jati hebi hocci jama on nukku jabbi gaddu e tawede fu ministere humni kabaru kangi e nannan mo le leedi mali jabne o kabaru hollitaado hewtuna halane ministere holli duddum penenon sabbe holliti win ministere ne hebe kabaru fuko naari bangal yi egol jama on nukku
wattu jone ngaran halde kabaru ko min noddirdo zoom sir ko min ngaran meman de non hono beddo yimbe laabube a tawon do jidaabe fu a sendambe yimbe wobbe kala ko nayri bangal tundi fu be jida wana sobe le galle mabbe wana sobe batti yimbe wana sobe nyaama wana sobe njara ko be ji hono ko wayi nayri bangal tundi ka fotambe kursinaado wakkatiji fa jamarde jaati haybabe dido golleji a tawon sobe jabbiki do yimbe hewbe kanye nyohataabe kanye ko nande mudun hono wori Ousmane Ali Boudi
non jaton andi be gidirabe menirabe na mawnirabe kawirabe gogirabe na dumamirabe be jida tundi feseda na be jida yide kake ana chay fiti tatteji fu e be jiedun e be bamta yoga be hakkile muben be kippa sini be jotteke cuudi ayya e be ndara tatteji fu le cuudi le dewrudi fay le nyageje ayya be ndara yalla wala fu ko faddi ayya ndu e mema kake yalla cholaji takaki e muben amidi on misal goto kawo gidan muna kanyu noddirtedo tonton proper ono kaya wayu labudo sini jippugul makko golle yottake jom suudu makko e sukabe makko adiyan anandata labinde suudu ndu ana kawrentina kake yallas o wari fu o mayira nokku on mo iri wat yoga himbe wondume e be himbe labube sanne donkan famude be yoga be biyambe e be chapiti sanne na e be jidi du yiede tawen wana non kambe kay tundi tan woni be jida na kake ana chefiti tatteji fu ko be jidi fu ciudi mabbe e nokku be ngoni fu laba
Sekrab don garte haddude kikidaande do kabaruji di min joti on sanne hedaade heejo jamen kala do bawdo tawel le malifo e mangal mudum wattu joni min kertiniki jotaade on yimbe le hedibe min le lamu ngora jaka nya fa yottu yo le lamu tinengu kanya fa yottu yo le lamu nokku no dete do kuriya sa koromba na fande fe no konande do no do e ser yotre meden de anu wodi wassalam yotre meden de ngaran memde hono yimbele barmoobe leedati di kanya fa yotto yo so yimbele bami fa kabi so goddo barmini goddo hono sariya wiri dido golleje leedon mi ngarta memde kikida hande yimbele heewbe heddotobe le kasaraji dati di wakande ngarta fa tutto yonkiji mudden so nabama le ciud doktoroji be yogay doktoro be cialto memde be bien so ni lamo o martina ka kumpa non wori to so yimbele didon barmindiri so goto barmini goddo so be jottinama le ciud doktoroji di non be kollirta wiide hodo wadi so doktoro be an cialo memde be do yimbe le fa kebe famtare ngare kede ko min e horam pewna mi on do hen leedi malindi kambe yimbe le heddotobe wakkatije kasaraji dati farde mabbe tuttudi yonkiji mabbe tidalaji fu e mata so be jottiki le ciudi dogotoroje de no yimbe le gombe segu kolitiri wiide kebe o do goto ko seedi do hen
segu ya nere nyeke roshiri
ko segu do yo yasam wodi jati yimbe le didon kanyen kabi so goto barmi min nabbi don dogotoro wakkande min nabbi dogotoro de cewro ta ton o wi memata jomu so nimi kalna isnar mangabe min mi mila yonki hani artinede hunde fu jomu hani sawro ton farde ko wadde
avant tout waka kenal la flo
mahamadou kamara gote ngondo nokku no dirtedo mahina ko yo meedi hawrude e yoru mudum jati le lamu bofula be o
bofula be
lamu bofula be do mi woyna budde neddo goto dogotoro yo ngado accident wakkani min jotti tonde dogotoro be bisina talki di jaba me to lamu oto ni koliti mu wiide wana min en gadi accident o yo lekki jomu yesu fiyoy e jaba e fi min dum bittumi ha
da ne darasu
hodi sariyaji di mbi no do golle wori kedde mo kanko no dirtedo modi bo dumbiya yo gote ngondo le pelle tiagontode dogotoro en wombe li nokko ko ma sifido hen
normalement
ko hani ni yo dogotoro halana police nga burbe fu battade nokko o yellana reena hore mudo reena su dogotoro ndudu se wakati jana way tawede neddo barmina do humini be kabar sari ana darta jomun jati hay dum neno watto se yafino golle o kanko docteur dombio holliti wiide dati wonjaltina do hen so nitama jomun barmi fa nawi fati haddo li hen
en blessé
di jomun ana nawni sanne mila ko be kani wadde fu yo sawrude jomun ko yaawi mimmi mila e be kani yafinde gulleji di ana hani yewede yalla hono dogotoro en be kanya police nga be kani gullindirde fati maydeji ngada
do essayer d'arreter l'hémorragie
dido sariyaji wana yimbe be fu andini dun no yimbe lo wombe do bomako yoro so kanya segu kollitiri wiide
la prise en charge
ko nayri bangal sawrude nyawdo o so ni tawama yonki mud andara fa heddo le hen min dom ta fi tal kur iwra to lamu ko beto min cewran jomun tafen no watta soko golle te fu golle police nga be martine kumpa docteur Burayma Kelly gote ngon le fedde no dr cnts holliti wiide sa ewi gollobe jaati ngon ko kaldata
il y a un problème de communication entre
ti dalla o woni yo hakkun dogotoro en be kanya sawrobe hakkun dogotoro be kanya police nga be kaldal woni ko wana hakkunde mabbe be mi e kani haldude yewte yello hono barmudo haddi mudu hani rewirede jomul tiafaji mudu fottanne
retardé l'offre des soins
seriawul gol nodri article 7 li loi sapo ido waccu doktoroji ko bama ila hitane 2010 leedi meden je an hollita wiide so jomun barmudo yottikle ciu doktoroji di sawre ko yaawi